Ya bolingo nangai, ya lisusu bandeko, ya loba ya leli, ya mote manangai, ya shiri ya mote manaliba la bande. Loba loba nangai mawasali Na zambe ya komotema ya bimotema Na soka yo komotema yo bimapao Na yebi yo kozenga na lelo mokomi
Majoka, mageto Majoka na rukwa mageto Majoka, mageto Majoka na rukwa mageto Sanchoka, mobeto Sanchoka sepeto mobeto Sanchoka More better, such a cuss a better, more better. Sachoka sepeto mobeto Sachoka mobeto Sachoka sepeto mobeto
Ale sukos sukos Magufuli sukos Yakaya sukos Dokta Mwinyi sukos Ale twende sukos Modelji sukos Paresa sukos Totoyo isukos Chesa wote sukos
President Moïse Katumbi Daft